yembele yembele
bakunzi
yembele yembele
botala moto
yembele yembele yembele
okanga ye libata
son excellence Guilain Tchikès omikosa kinayo nengo kanisa keza bongote omikosa kinayo nengo kanisa keza bongote
jigolo
okanisa ki cinema tokezala kine realite okanisa ki cinema tokezala kine realite kote lokola mopepe ya kaini esikelinge bwaki yo esikelinge kumbi yo pe mwase tota monsieur gigolo obonga lisusu na vina yo okoma na yo kotekote lokola mopepe ya kaini esikelinge kumbi yo esikelinge bwaki yo pe mwase tota monsieur gigolo obonga lisusu na fina yo
Gigolo akamba na ekaka yembele yembele
General Ekumba
Katenya soka kase mwasi ya salela ye
Pati Mwamba
Gigolo akwami kosutu kala kase simete
Mubali ya Pamba
Luizo Masikini Papa ezala kaka kapona mosolote Baka ikome omoto pe koki kosala Pamona yo pe moto, monsieur gigolo Ye baka kobima kapoluka Bozwi ya moto, ezali na moto kina Ye, ladiluya PDG
Le stratège, Marcelin Tissambo Oye baka makambo avant
Tonto gigolo akamana ekaka yembele yembele Aluka kate nyasoka kase mwasi ya salela ye Tonto gigolo akwamiko situ kana kase simete
ah. Okoya kokoma klochar pama na mboku yo Ado photo na Libreville
Yama bali mobimba soba ya basie
Lelele
Fina yonyo sosa kole kisa sena kokota mabala Wabe avenir na yo
Lelele
oh. Oh. Papo simbi moto Papo simbi bongo
Akamana ekaka yembele yembele
Diego Miziko Arme Lundu Dani Mulele, Milele Yo Mopali Mubimba Alula Obeko Lia Baninga balia kana mesa Yo lula kaka kulia na sea mesa Oluka kanini Mokolo pilipili kokwe na una pisua
Oyeba
Mokolo mosusu, mama lala kinanda kote Bayeli yo ye, 17h Yo lala ki pongite, kokota na fenetre Kotuni, eh, jeune homme, osepeli, eh Dikambote, nzamba do tala, pe azo sala
Gigolo, akamana ekaka yembele yembele Aluka kate, nyasoka kase mwasi ya salela ye Toto gigolo, akwamiko sutu kala kase simete
Abraham Matingu Papa na Keline
Pamela Bouani Marie la Justice et Moulin
Claude Oluboa JPT Frido Kasueshi Asumani, question ya mosala, asi bandima yo.
Mati Egoumé.
Nicolas Guéré, Bete Loko, Saxon,
Colombo. Gabi, Issa, Nafu. Leo Manaja, Olde Ibanda. Christophe Ndeza. André Kimbuta, gouverneur.